إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وتواكم يكم سمو قفي وقودي twabade n'abaana ba Isirayiri nga basemberedde ddala awe nyinyini ku nsi ensuubize era basobodde n'okubeera nga basindikawo bambega ne bakomyawo ne babakomezaawo amawulire nti nno ekifo ekyo kibuga kiriko emiryango era kirimu abasajja abalwanyi nnamige bakiwa ginnantagambwako n'olwekyo bwemba mwetaaga okubeera nga muyingira ekifo ekyo mwesibe bbiri kubanga abantu mugenda okubeera nga mwolekera si bantu bangu. Nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu yategeeza abantu be n'abateekateeka okubalaga nti Allah ali ku saidi yaabwe, tebabaako kintu kyonna kye bagulumiza ku mbeera y'abasajja abo abali mu nsi eyo, era n'abalaga obubi bw'okujeemera Allah ku kyengera kye ky'abawadde, yaani Allah abawadde ekyengera ky'okuyingira ekifo ekyo nnyini nsi asazeewo bwe babeera bagenda bayingire ekifo ekyo ate okumujeemera kijja kubeera kibi. N'abalaga ku byengera eby'enjawulo Allah byazze abasuubiza ng'essaawa etuuse bingi ku byo okubeera nga babirabako. Kati awe nyinyini insha Allah twagala okutandikira nga Nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu ateekateeka abantu be okuba komandinga babeerenga bayingira olutalo kafungula nkete lwe balina okulwana basobole okubeera nga bayingira mu nsi eyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala gye yali yabasuubiza. Sharafa era ndowooza sibuga ogenda tutambuza. Njaku sabi idhinillahi tabaraka wa ta'ala wasumi aya emu kwemu wa idhi kala Musa liqawmihi. Naam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idhi kala Musa liqawmihi ya qawmi dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin.
Olw'okuba ensonga gyali agenda okubategeeza eri munnekya nammwe gye mulabye agenda kubatwala mu lutalo, yasooka n'abajjukiza obw'okumpi bwa Allah subhanahu wa ta'ala gye bali n'okubeera ntagenda kubalekerera. Ebbanga lyonna yazze nga abayisa mu binene bye bazze bayitamu, baali ne Firawuna, baali mu bino byonna Allah tabalekererangako. N'olwekyo bajja kuba bakoze ensobi nnene singa bamujeemera ne bagaana okumwesiga ne badda wali wabbali ne bakola ebyabwe. Yatandika abagamba nti ya qawmi abange mmwe abantu bange udhkuru ni'matallahi alaykum, mujjukire ebyengera bya Allah gye muli. Lwaki tugambye ebyengera bya Allah gye muli ng'ate ekigambo kiga ni'mata? Ni'ma kibeera kimu oba bingi? Ni'ma kibeera kimu oba bingi? Kibeera kimu. Kati tujjewo okuvuuna tugamba nti ebyengera bya Allah ng'ate ekiri wano ni'matallahi. Naam. Lianna almufrada idha udhifa amma, kubanga ekintu ekimu mu lulimi oluwarabu bw'okyesigamya ku kintu ekirala kibuna, si mu luwarabu lwokka ne mu Luganda. Naam. Ogamba nti omwana wa Sowedi takubwa, omwana wa Sowedi takubwa. Aba akyali omu omwana oyo, oba otegeeza nti abaana ba Sowedi bonna oba muwala oba mulenzi oba muto oba mukulu tebamuzanyirako. Naye ng'agambye omwana tagambye abaana. Ne mufuradi kiri kimu kyekireese okubeera nga kibuna udhifa, kyesigamiziddwa. Kati ni'matallahi kitegeeza ebyengera bya Allah neema chengera chilichimu nebe chesigamizu ndoko Allah chitegeza neema Allahi ebi engera biani ya Allah subhanahu wa ta'ala ya soka na abajukiza neema Allah ebi engera biani ya Allah subhanahu wa ta'ala idh jaala fikum anbiyaa mubi engera ebyo Allah ya batwe kamba nabi wajaalakum muluka nabawo bwakabaka obwakabaka buno tugenda kubula mu maaso buno busuubize bwe tugenda ko mu maaso obi idhinillahi ta'ala tulifenna wano bakyali ne nabbi tebannafuna bwakabaka obwakabaka bukola butya bujja mu maaso wajaalakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin nabawe ebyengera ebyeddiini byatawa bantu bonna mu nsi muno yani yabateekamu obwa nabbi ngabungi okusinga buyateeka mu bantu abaki abasigadde gena maso
waya ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin
ebwembambi wulide eranga mbitegedde kati bannange mukwate ebyokulwanyisa tuyingire ensi y'entukuvu ensi y'entukuvu owekitiibwa Allah gye yabasuubiza wala tartaddu temudde mabega ne mwekandagane mugate temugenda kulwana ala adibarikum fatankalibu khasirin ne muzikanga mufiriddwa olufiirwa olw'okubeera mujemedde Allah ne mufiirwa mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala olufiirwa olw'okubiri olw'okubeera nti nno ensi yo Allah gye yabawandiikako mugenda kubeeranga temujifuna kitegeka bulungi genda maaso
qalu ya musa inna fiha qauman jabbari
bamugamba muri wagafunyedda wakitegedde bulungi nti ekiri eyo munda kika abasajja bitugenda bwotugambo genda okulwanyisa basajja mwanguli basajja mekete basajja bakiwaji banantagambo ako basajja bazibu nnyo kati wano wavawe ebigambo byabamu kubawandiika ku tarikh ne bawandiika amawano bayogera ku basajja bano bakanaaniin ne baboogera konti baali basajja nga bawanvu nnyo nnyo nga banene nnyo ne batuuka n'ogamba nti omu lunaku lumu bwe yali atambula yagwa ku bambega abo abaali nabbi Musa bwe yali akoze atya byali asinzi bino byebimu ku mawana agali mu bitabo bya tarikh kaakati kiyava butunulya bwati omusajja yali atambula oyo abutunulya bwati naga buno buki figa yaabo bulinganga abantu naye nga bonna bulinga obuuka abulengerera eri mbwengula na mbukyava bulonda n'abuteeka wano omukono gw'essaati kati yali badde nga fulayi yali badde nga ki bagiyita batya taanaapo naye wano kuki wano ku mukono aha kati n'abuteeka awo ku taanaapo n'abuumuzaawo n'atambula bwe yatuuka ewali kabaka mukama waabwe nanyenya bwaki omukono nene bukunkumukaawo wansi buhumbega nakunyenya omukono nebugira ebyo si bituufu ebyo si ki era wano otwaliramu ebyafaayo ebyamawano nga ki abasajja bali abaali abaamaanyi abaali bwebanga baagadde okulya omwalimu waffe yatugambanga nti omu yalyanga envubu 45 ng'akutama bukutami bwati lukutama bwonna wonna waali bwakutama omukono gutuukira mu nnyanja olw'obutuufu bw'obuwanvu bw'endowooza abeere mbwengula nga alwanagana ebire byebimuyitamu kati bwe yakutamanga bwati ng'omukono gugenda mu nnyanja ng'asikayo ki envubu bwe yayibiriranga bwati ng'awanika bwanisi mukono ng'agikalirira kuki ku njuba ng'alya otusaba n'alya envubu ameka 45 olwamaze breakfast olwamaze breakfast kakati ogwo omukono ogukutta envubu gwo gunaawona okukalirirwa enjuba ye n'agutaliza etajja kugutaliza of course ebyo si bituufu byonna ebyo kyekiraga nti si bituufu kiso zonna z'amawano na kyekiraga nti si bituufu nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti khalaqa allahu adama walahu 60 dhiraa adam allah yamutonda ng'alina enzira meka mkaaga nagan falam yazal al khalqu yanqus abantu balekira ngao kukendera ye nyinyi nabi adam ye inezira mukaga ezira chechi nkaga ezira chechi
okuva mu kiseke
okutuka ruddawa okutuka mukokola nkaga ziyaina nabi adam alayhi salatu wasalam abantu bagenda bakka naam kakati munange bwabanga gwe bavaamu bwatu byali yenkana nga tosigadde bagenda bakabusi teri kubuusabuusa konna nti no ensole zonna ziri fabricated birimu ebyo tulimbisa n'obutebenkevu mu ssiira nti ebyosibiki ebyo si bituufu kakati kyekituufu ekiri wano tibaali basajja bakiwagi kubanga Allah yennyini yaboogedde nga baamaanyi bameganyi tebasobola kubeerayo nga bali mu mbeera z'abantu amakulu nga bantu ng'abantu abasigadde musayizi naki ninga basajja bamiganyi tebogerwako ebyo bimanyiddwa ebyo bimanyiddwa hatta ne bigabira mawanga nti abasajja gye lyagundi bweri bweri kulumba omutawaana gw'amaanyi basajja abo balwanyi n'ebifaanako bwe bityo kale bano bwe tebaali bafaanana inna fiha qauman jabbarin bamwanukula nti amawulire wagafunye bantu botugamba genda okwenganga fotumanyi fetubadde basajja bali awo bamisikini tuyonjanguudo wagundi wa firauna tuto tuzze twakayita mu mazzi gundi otulaba embeera tetulina experience onna mu ntalo tetunalwanako tetunakola tutya twambalagenda abasajja bafaanako bwe batyo training eriwa n'ebifaanako bwe bityo byonna byebawanuuzanga inna fiiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhuruju minha beera mumativu tetugenda kuyingirayo okutuusa nga bafulumyeyo yani bamugamba batya bagambi bafulumeyo fayakhuruju minha bwe banaafulumayo fainna dakhilun awulifuduka tuyingire kitegereka genda maaso
qala rajulani min allazina yakhafuna an'ama allahu alayhima adkhulu alayhimul baabe فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
مُعَلِمُ أَبَسَجَّ بَبِيرِي أُمُكُ بَسَجَّ أَبَا بَبِيرِي بَوْلَا بَغَامَاتِ يَيُوشَ إِبُنْ نُون يُوشَ إِبُنْ نُون يَلِيَا شَارِ مُفُبُكَ يُوشَ إِبُنْ نُون ye yali omuvubuka atawukana ne nabbi Musa alayhi salatu wassalam Allah nga yamuwa ilmu mpitirivu nga yamuwa obulungi buyitirivu era nga ne nabbi Musa okubeera naye nga tamuva ku lusegere lwa bulungi obwo bungi bwe yali alina Yusha ibn Nun n'omusajja omulala Allah gw'atatugamba bagamba abantu bano abantu baabwe nti abange udkhulu alayhimul baab bannange tunajema tunakomawa bannanga amawano ge tuyiseemu tegamala bye tuzze tusobya tebimala ensobi ze tuguddemu tezimala udkhulu alayhimul baab mwesigamire Allah subhanahu wa ta'ala tuli basajja tuli bakkiriza tulina Allah bantu balina Allah na basajja bakafu bamutawaana kyetuba tukola tuyisigamire Allah tubere nga tuyingira tulwanyisa abantu bano faidha dakhaltumu singa tukkiriza netwewaayo netuwanikira Allah subhanahu wa ta'ala kyatulagidde Allah tagenda kutulekerera fa innakum ghalibun tugenda kuyingira omulyango guno tulwanyisa abantu bano tekigenda kutwala bbanga dene ng'abantu batubawangudde wa ala Allahi fatawakkalu bannange twesigamire Allah in kuntum mu'minin bwetubanga dada tulibakkiriza genda maaso
qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun qalu ya musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun
bamugamba nti ebigambo byo bingi n'okunyonyola kulungi n'okubiriza tukuulidde naye kino kyo kitegeere lan nadkhulaha abadan kikafuuwi tetugenda kuyingira mulyango ogwo maadamu fiiha ebbanga lye bamala nga bakyalimu bagamba nabbi waabwe Musa alayhi salatu wassalaamu. Bw'oba olaba tuteekeddwa buteekwa kulwana fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, genda ggwe ne Katonda wo mulwani bwe munaamaliriza nga mubafulumizaawo mujje mututegeeze wano we mutulese we mujje tusanga. Inna hahuna qa'idun, fe tutudde wano tetuvaawo tetuwolekera mitawaana. Kitegereka bannange abo ba Bani Israel nga sinnagendako sinnagaziwa, nabbi wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yamutuma mubasahaba, tulabye hadith eno mubasahaba byamutuma byamutumamu yabagezesa n'olutalo olw'e Badr, bajja ne balugwamu nga tebalwetegekedde kubanga ekituufu baali tebazze kukola ki, baali tebazze kulwana, baali bazze ku mission nnyangu bagituukirize babeere nga baddayo. Naye awamu n'ekyo bwe baagezesebwa n'okulwana yatuuza bassahaba n'abaga nti abange mulaba mutya, tewali kyakukola tulina kubeera nga tulwana, mugamba ki? Kitegereka bagenda kulwana n'ekibinja ekizze kyo nga kyetegekedde lutalo ate nga bo tebabadde ku nsonga yaki, wabula ng'embeera bwe yabeeranga baalina ebisobo byabwe, mwalimu Furusani babiri Al-Miqdad ibn Aswad n'omulala bwe baali mu lutalo olwo, abalina embalaasi wali bameka? Babiri bokka. Kakati hadithi eno gyonjogerako eri Bukhari. Ibn Mas'ud agamba y'omu ku abo abaali mu lutalo olw'e Badiri agamba shahidtu min Al-Miqdad ibn al-Aswad mashhadan la an akuna sahibu ahabbu ilayya mimma udila bihi. Al-Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi ava mu kitundu ekiyitibwa Kinda mu ggwanga lya Yemeni mu kitundu ekiyitibwa Hadramaut, naye ali mu abo abantu be baali basenguka emabega eyo mujahiliya ne bagenda ne bawangalira mu Bakoraishi, fahuwa mulhaq bihim. Al-Miqdad ibn al-Aswad yali musajja mu migganyi mulwanyi namige radiyallahu anhu. Kati ibn Mas'ud agamba nti abange Al-Miqdad ibn al-Aswad yatulyako empeera, yatulyako mawqif yaani alina ekyengera kye yagwamu neegomba neegomba okwegomba okw'amaanyi okubeera nga nze Allah gwe yawa ekyengera ekyo. Kyengera ki? Agamba nti ata nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yad'u ala al-mushrikeen, nabi sallallahu alayhi wa sallam yajja eri basahaba olutalo bamaze okugezesebwa nalwo luliawo, kakati ali mukulajanira Allah mutonzi wange ntaasa ntaasa n'abantu bange ntaasa n'eggye lino ntaasa n'abasiraamu bano bali awo mu bisatu n'omusobyo nam ntaasa ntaasa asaba yaddu ala al-mushrikeen faqala, kyeyava agamba ani agamba Al-Miqdad ibn al-Aswad yamugamba ti ya Rasulallah owange gombaka wa Allah oyinza okubanga olina okutya mutima kuffe kyoba oli awo tulimu entengereze tulimu ekitengo oba tuyinza okulekerera oba tuyinza okudduka oba tuli kubunkenke yamugamba nti ya Rasulallah owange gombaka wa Allah la naqulu kama qala Musa kama qala qaumu Musa, tetusobola kukugamba ng'abantu ba Musa bwe bakola batya bwe bagamba bagamba Musa tifadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, genda ne Katonda omulwane fitluwa ntutudde chavaga tu walakinna nuqatil an yaminik, wabula beera mu mativu nti tugenda kuuba ebitala nga tuli ku saidiye ya dio wa an yasariki ne kuchi ne kukono wo wa an madha wa baina yadaiki ne mu maso wa khalfik narudda wa ne mabiga echo bera mu mativu tetugenda kulekerera owange gombaka wa Allah tabaraka wa taala agamba ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu faraitu wajha an-nabiy sallallahu alaihi wasallama qad ashraq nenda bechenyi chan nabiy sallallahu alaihi wasallama chonna nga kibuganye sanyo ibn mas'ud aga negomba singa nzi nafuna tawfiqi ebigambi byo nembera nga nzi nabigambo mbaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam bano baada bakubigero kubyama gero ebifanana ngebyo abana bayisa ibi bakola kutya bibafuna okwanukula nedda naye raba imani jibaina nettasdiq era obirenga teweewunya okubira nti umma yomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam owe kitibu Allah yajisukulumya ku umma muzonna ezakulembera yajisukulumya ku umma muzonna ezakulembera olwattasdiq yamanyi olwobukirizo obwamanyi bwebalina nokwewayo eri amazima namateka guwe kitibu Allah subhanahu wa ta'ala genda maso shi arafa naam
qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin
ya mugamba nabbi Musa nga gambo mutonzi we Allah subhanahu wa ta'ala gambo bya mugwako nanonye chokubanu kulanga tachikola atya nga tachiraba chiavadda elio mutonzi Allah subhanahu wa ta'ala nga ntiyomulezi wangi sina che mfuga okujja ko mfuga moyo gwange nono muganda wangi kubanga ye nabbi Harun alayhi salatu wassalam yantaina shak kukubera anti nalibu naira necho ababantu chebaliko obobono nefu nobo obubuze obwamanyi bibaliko nukwe kuza ukutatendeka kumateka guwe chitibu Allah subhanahu wa ta'ala fafuruku bainana wa baina alqawmi alfasiqin tuku saba ya Allah ututaso tekewe nja uro wakati wafe nibanafe atia ukube rango mutawana Allah wagendo ukusa ya mazogu feeling antika kati wali jidira ukujia kuwa rugo mutawano Allah wagendo ukusa netu kusaba ya Allah fetu talize chitegereka umutawana gwakka obate gwakka era gwakka Allah yagan fa innaha muharramatun alaykum 40 sanatan naam fa innaha muharramatun alayhim 40 sanatan yatihuna fil ardh Allah yafurumia echiragiro kyabantu bano bwabiranga wetu bafananye theni ekibuga kino ensene ensubize eziziddwa kubo ebbanga lya myaka 40 singa bali awo batudde aa yatihuna fil ard babere mu singa babungeeta nayenga tebasobola kulungama kutuuka wali kifo kino naye babera kale nga bagadde nnyo kati bamaliridde okubeera nga balwana tebasobola kulungama kutuuka wali kifecho wali omuyango ogo bali balina okubeera nga bayingira ekifecho ne bayingira mu kiyitibwa zamanu attaihi zamanu attaihi yatihuna fil ard yamshuna fi ard sina taihin batambula munsi ya sina nga babungeeta nayenga byonna ebikola Allah chaiba wadi. Amaziga abigali jinja, balilina. Manna nesaluwa, bacha amulina. Bacha ya makulu yukulia, bachikola bakula batia, babilina. Gamam, Allah teiba jake yonna, teiba lekera. Chichaba mye, tewasowola kurunga makutuka, erichi fecho. Batambula, ngane batambula, ne batambula, ne batambula, ne batambula. Nga bisanga bali yao, webata andikide. Bisanga bali yao, webata andikide. Wabula, echengera Allah subhanahu wa ta'ala yabawa kwe kubera anti nno banabbi bana babiri nabbi Musa ne nabbi Harun basigala bali wamu n'abantu bano ninga bo balungama ne batambula ne bagende ebwiru nibagenda unaji bagadde nibakomawo nibabira n'abantu bano kitegereka bagenda kubera mu zamani tayi ya myaka 10 ameka myaka 10 ana kakati zamani ya tayi heyo elimu ebintu bingi ebyajirimu bingi nnyo ebyajirimu na yenge ina hikima nene okuviri Allah subhanahu wa ta'ala ruachi ya jigera ba ulamango ibagamba ntigwali musiba nga kibono ezo chinene eri baba ni Israel na yenge ate mulimu hikima eyetendo eri abantu abo mungeri endala hikima chi nchombaka wa Allah tabaraka wa ta'ala nabi Musa alayhi salatu wa salam amazo kubera nga establishing ekitabo kya Tawrat agenda kweyambisa ekiseera ekyo ky'emyaka 10 ameka ana nga afakkaha asomesa akenkula alunda omujiji omupya ogw'abaana ba Isirayiri abavubuka abaali bakyali abato babirenga batarabba alal iman babirenga balirirwa kubukkiriza babirenga balirirwa kumbeera esinga ddala okubeera enki esinga okubeera ennungi era nga abo be bagenda okuwunzika nga baguddewo bayiti maga bayiti al maqdis era mu kiseera ekyo mwe mwali okufa kw'abantu bangi mu bali baamawale nam baafiira mu biseera ebyo bangi baali bavudde eri ewa Firawuna nam abamu ne bafiira eri garubala mukyajijjukira garubala kiki akatimba kali akasengejja omuzungu akaita filter nam eha Allah kyagenda abafiltaringa abakenenura okutuusa abasajja abalungi abavubuka abali ku akida ne imani ne takwa bwe bagenda okuva mu bantu abo babeeringa bakola ebyamagero mu lutalo kafungula nkete bwe bagenda okubeeranga balwana nga bali wansi wa wa komanda waabwe bwe tujja okulaba nti yali nabbi wa Allah aitibwa Yusha ibn Nun. Kitegereka kakati bayingidde zamani ya tayihi zamani ya tayihi eine ebintu bingi ebyajirimu bingi nyo betusoma mu Qur'an nga byali mu zamani eyo eya tayihi emyaka emeka ejo emyaka 40 biki ebyalimu tugenda koonako byetusobola ebisigadde tujja bijjuza mu musomo gwaffe oguddako biidhin maula jalla waala Allah agamba wa idh qultum ya Musa mwagamba abange mu abaana ba Isirayiri nga mukola nabbi Musa alayhi salatu wassalam mumugamba mutya lan nasbir ala ta'amin wahid eha awo nga bali mutayihi bakyali n'ebyokulya bya Allah subhanahu ebyavanga mu gguru nebika buli muntu byayinza okugamba olwaleero nti ebyokulya ebyo singa byozebwa mu byokulya byaffe emirundi 10 nsigala ndidde ekintu ekyenjawulo kyenjogedde kitegereka nsigala ndidde ekintu ekyenjawulo bwe tukompeyalinga n'ebyaffe bitwirimira byetwejjira mu misiri gyaffe ebyo ebivudde mu ggulu malayika ze zibireeta naye nga bali mu kaseera akakattayi baalaga Allah subhanahu wa ta'ala nti emmere eyo bagikooye si bamativu nayo waidh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid obugumikiza butuweddeko tetugenda kugumikiriza kubeera okwo manene salwa tuli okwo tetulina gwe twazza lan nasbir ala ta'amin wahid fad'u lana rabbak tuyambe okuwule katondawo yukhriju lana hatta ninjogere niyo kayoka eraga obukendevu bw'eddiini fad'u lana rabbak kowula katondawo Allah okujitulaga atusongera ku bukendevu bw'empisa zaabwe n'obwetoowaze bwabwe eri Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nti emitima gyabwe tegyali kumpi na mutonzi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala wa illa baali badde bagamba fad'u lana rabbana tukowolera omutonzi waffe omulezi waffe kiraga obwokumpi bwabwe eri omutonzi oyo ne fad'u lana rabbak kowola katondawo yukhriju lana mimma tumbitu al-ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wabaswaliha waadasiha wabaswaliha adasi yesoka baswali nekoletia neddako tusabiri katonda aa akirize nafe tufuke kabalimi sa nabalimi kuingire emisiri tuberenga fefe nyini nyini twelimira twine emikono wachi tuberanga abataina mikono nafe tutandika okwelimira tusobole okulya katongolo ketwali angeri wa Firauna tusobole okulya ku adas cheche naam adas cheche adasi bubeera buweke bwa kyenvu obulala bubeera bwa kitaka nga butono nnyo nga buki bufaananamu akaweke ka habati sauda na nebo bukasinga kukatono obunene naye nga bufaananamu akaweke kaki ka habati asauda kakati obuntu obwo zibanva babulyanga bijanjalo abawarabu babulyanga bijanjalo kala yaabwo mulaba buno buukawo obwa kyenvu no obubeera obwa half half obwo naam ye kale eyo bwebyo bufaanana naye nga bo butono era bukubyeko mu bawarabu kakati baagala adas baagala bali ku adas baagala bali ku kitha yaliwa ye chukamba naam abalala bagamba emboga kakati mimada min bakliha albakli bimanyiddwa bintu nvandirwa kutwaliza wamu bidoododo bifanako bwe bityo min bakliha wa fumiha eyo sijimanyi wa kithaiha yechukamba wa fumiha eyo sijimanyi wa baswaliha bwe butungulu wa adasi adasu tujirabye aha Allah nabagamba fumu ileda oyo fumu eno fumu chilala katungulu chuma itiwa thum bitha ateno fao Allah ya bagama anti abangi atastabdiluna alladhi huwa adina billadhi huwa khair nabi wa Musa chaba anukula ye nyini nyini ya bagama anti mula banga ibyokulia bivi wa Allah bitu usenebi ingira mbongo wa mwe ngabi ya wansi kubinu bi mgendo kwerimira naam atastabdiluna alladhi huwa adina billadhi huwa khair ihbitu misra wishibanga bwechito bwechiri kale muyingire nnimiro abambaloza ati misiri eri wanetegeza okuddayo emisiri nedda ekyo si bwechito bwechiri misra kujira bangeriko tanwin nam ihbitu misra kujira bangeriko alfu ngeriko ne tanwin ate kaide gambe etya ebifo amawanga tebigenda ko tanwini abada kitegereka kitegeza kino sichi fechi ri specific ngabola ba misiri nebira ifanagana ko bwebicho echo kubiri jamo ya misra kitegeza ati ekifo kyo nambi fo jamo yake itiba amsar ehbitu misra chategeza awe nyini nyini mu kifeche cha echachi echa sinai wichiri mubaki nkumbi mubake nkumbi kali mutandiko okulima fa inna lakum ma saaltum che musabi Allah chibawadde awo man nisalwa webyakoma webyakoma wabula waliwo obuntu nto bwasigaliranga kubanga emiti yavundanga tayononekanga waliwo obuntu nto obwasigalira mu manne nisalwa obuntu obwakunganyizibwa ne obako omulimo ogubukolebwamu nga bwe tujja okulaba biiznillahi tabaraka wa taala. Awo tulabyewo ensonga esooka eyali mu zamani ya attahi eyokubeera nti nno baakola ki baagamba emmere tugikooye era awo we baatandikira amatungulu we baatandikira nakati we baatandikira obutula n'ebintu ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Kaka tugenda kulaba ensonga endala ez'enjawulo ezaaliwo mu zamani ya ttayi mu musomo gwaffe ogujja biidhinil maula jalla wa ala waffaqa llahu ljamia lima yuhibuhu wa yaruda walhamdulillahi rabbil alamin.